kasi Masese katupa biti Muziki no lengwa na leto Baby where are you? Hello, hello I am missing you. You know imefika weekendi nimesha jikoki kupeleke wapi mama Nisha lipa kodi ya mebaki manoti Situende tupati mama Niko na we Kuja kukupiki uko ready Tuka enjoy na we Tuja kumaliza kwa bedi Baby la utavaa kanguwa gani Ujichape na marashi ya thamani Niloka ikunje kidesigni Uwakunye mpaka waka kutamani Mimi nataka nikupeleke out Nikupeleke out Baby nataka nikupeleke out Nikupeleke out Leo nataka nikupeleke out Nikupeleke out Vavizuri nikupeleke out Nikupeleke out
Nataka uvae uwe maridadi Nishatu mama uwa kando na kadi Kuna dress ndani ya yobagi Caption out kisha ndo nitagi Baby be ready Nitakupini ya location My lady Minataka tuende vacation Oh yeah Big address I wanna see your sexy body unanimous Ukinita daddy daddy niko high You and my baby baby my baby yeah Utakunywa sharubati ama wine Usiku kati uki wine on me After party chumbani you be riding me
Nataka nikupeleke out Nikupeleke out Baby nataka nikupeleke out Nikupeleke out Leo nataka nikupeleke out Nikupeleke out Vavizuri nikupeleke out Nikupeleke out Umenivumilia sana Kidogo lichopata ukaridhika Na ndio mana kapambana My love Hatutoshikika Mapacha tunoendana Tuko same kila dakika Na suni tutawana Kutu home tutafika
Si unajua uwezo sina mama Ninge kupeleka China Ninge kukatia tabi mama Fashion nguo designer Kale kadogo kalopatikana Leo tutafika dina Ndo ikue ishara ya upendo Ujue na kupenda sana
Nataka nikupeleke out Nikupeleke out Baby nataka nikupeleke out Nikupeleke out Leo nataka nikupeleke out Nikupeleke out Vavizuri nikupeleke out Nikupeleke out